Siphinde sinamukele kuyishintsha iGear podcast series. Lesi isiqephu sethu sokugcina. Namuhla sizongena kwisinyathelo sesithupha. Sebenzisa icebo lakho. Ngaphambi kokuba siqale, ake sibheke uhambo lwethu. Sibheke uhambo lwethu size sifinyelele la. Esiqephini sokuqala, sibheke isimo sakho okusona. Sikusize uqonde amandla nobuthaka bebusiness lakho. Lesi sisekelo sikwakhele ishashalazi lokukhula. Sibe sesithinta isinyathelo sesibili. La ebesibheka khona isimo sakho kwezezimali okukusiza ube nokuqonda okungcono ngezimali zebusiness lakho. Kwisiqephu sesibili sibe sesiphemba ubuhlakani ngezindlela zokunqakisana ngemicabango nokuguqula okunomthelela okube sekukuvumela ukuthi ucabange ngokungale. Esiqephini esidlule besigxile ekuqinisekiseni umzila wakho omusha necebo elihlomile ngolwazi. Ufundile ukuthi uqinisekisa kanjani ukuthi imicabango yakho ihambisane nezidingo zemakethe nokuthi uyisungula kanjani indlela ecacile ngoshintsho lwakho. Manje isikhathi sokuthi icebo lakho silibone ngamehlo ngiyaphinda futhi. Kulolu hlelo ngizophendula nemibuzo ehlonywe ngabanikazi bamabhizinisi abezwe ngencwadi yeshintsha igiya noma asebeyifundile abadinga ukucaciseleka kabanzi ngezihloko ezithile ezitholakala kule ncwadi. Ekuvezeni imibuzo yabo nokucela ukucaciseleka, abanye abanikazi bamabhizinisi basithumele amagama abo nemininingwane yamabhizinisi. Abanye ke bakhethe ukungazivezi ngenxa yokungathandi kwaziwe ngezingqinamba ababhekene naso. Esimple Biz siyaqonda kungaba ukuthanda ukugcina izinto ngasese okuholela ekungathandeni kwabanye abanikazi bamabhizinisi ukuveza imininingwane yamabhizinisi abo. Futhi siyakuqondisisa lokhu, futhi lokhu akuchazi ukuthi imibuzo yabo ayibalekile. Ekuphenduleni imibuzo esibuzwa yona, nginesiqinisekiso uzosizakala wena obukayo noma olalele uqonde kabanzi ngohlelo ishintsha igiya nokuthi ikusiza kanjani uyise ibhizinisi lakho phambili. Fasani-ke amabhande, sesiyahamba-ke manje. Umbuzo wethu wokuqala esiqephini sokugcina uqhamuka kumphathi webhizinisi eliletha amasevisi kwezemvelo ezemayini. Ujabule kakhulu ngoshintsho oluyisimanga lwezinto ebhizinisini lakhe. Usebenze kanzima ekuthatheni umzila wokushintsha enza into ngendlela entsha engcono. Ufisa ukwazi ukuthi iyiphi indlela engcono yokwethula lolu shintsho. Futhi ufisa ukuqinisekisa ukuthi liyakuthola ukunakeka okulifanele. Umbuzo omuhle kakhulu lo, futhi kuyezwakala ukuthi uvela kumnikazi webhizinisi osekulangazelele ukuthi liye phambili. Vrum, vrum. Ukuze umcimbi wokwethula kwebhizinisi lakho ube yimpumelelo, kuzomele uwehlele kahle ngokungadadazeli. Thatha isinqumo ukuthi usebenzisa yiphi indlela. Uzosebenzisa ubuchwepheshe, niqoqe nibonana kodwa ningekho ndawonye, phecelezi virtual event, ukuxhumana mathupha nabantu, noma uzokwenza kube isimemezelo sika wonke wonke. Qinisekisa ukuthi uhlela usuku oluzokunika esanele isikhathi samalungiselelo, kodwa futhi igiya ohamba ngalo izinto lingihle. Viva ngemiyalezo echaza kabanzi ukuthi kungani kunoshintsho futhi luza nayiphi imvuzo. Ungakhohlwa ukwakha izinto ezinjengama-slides nemibukiso ukweseka umyalezo wakho. Uma sekwenzeka ukwethula, dlulisa umyalezo ngomfutho. Bandakanya isikhathi semibuzo nezimpendulo phecelezi Q&A. Kubalulekile ukuveza okukhathazayo futhi iba neqiniso. Emva kwalokho, landelisa ngomubuko womcimbi ugugquzela ukuzwa imibono yabanye abanikazi abayengxenye yebhizinisi. Okuhleke kodwa, sonke la eSimple Biz siyakweseka kanye nabanye abaphathi bamabhizinisi. Umbuzo wethu olandelayo uqhamuka kumnikazi webhizinisi elilawula izibi evenda eLimpopo. Abuze, Uma sesiqedile ukwethula, sibe sesilichaza kanjani icebo lethu ukuze libe imisebenzi ephathekayo? Lona ngomunye umubuzo omuhle ngoba ngaphandle kokuba nomnyakazo akukho okungenzeka. Qala ngokuhlukanisa icebo lakho libe ekhethekile futhi elawulekayo imisebenzi. Umsebenzi ngamunye kumele ubuye nomphumela ogculisa futhi olindelekile. Nika amalunga afanelekile lemsebenzi ukuze wonke umuntu azi okusemahlombe akhe nesikhathi alindeleke ukuthi aqede ngaso. Ukusebenzisa ama-project management tools njenge-Asana noma i-Trello kungasiza imisebenzi ihleleke ngokunomthelela. Imihlangano yenjwayelo yokubheka ukuqhubeka kwezinto ibalulekile kakhulu mayihleliwe. Ukubukeza ukuthi osekuqaliwe kuqhubeka kahle yini nokugqugquzela amalunga ukuthi badingide noma yiluphi uhlobo lenkinga okungabe banalo. Mnikazi webhizinisi, sisemva kwakho ekutheni ibhizinisi lakho ulenze libe impumelelo. Umnikazi webhizinisi olandelayo ufuya izinkukhu namadada eFree State. Ubuza ukuthi angaqinisekisa kanjani ukuthi abeqi kwisabelomali nesikhathi sokuqala umsebenzi. Awuyibambe kahle impela ke, ngoba imali ehleliwe phecelezi i-budget imuqoka kakhulu iyona ewukhiye. Qapha ngeso lokhozi imali ehlelwe izindleko ekuqhubekeni kwesimo phecelezi i-process. Qinisekisa ukusebenza kwemali kuyahambisana nohlelo. Untswinyela kudingeka khona ukugwema ukusebenzisa imali ngokweqile. Zijwayeze ukubheka abasebenzi nokuthi izinsiza phecelezi ama-resources akalele isikhathi asebenziseka ngokunemphumela. Uma ubona ukuthi kunezindawana ezidinga ukuxhaswa, ungapholisi maseko ekuthumeleni izinsiza kuleyo ndawo. Umubuzo olandelayo engizowuphendula uzobe uqhamuka kusomabhizinisi osebenza ngokuqashisa ngezindlu kuzivakashi osekaru. Uthi, ukukwazi ukuhambisana nesimo phecelezi flexibility kuzwakala kubalulekile, kodwa singenze njani ukuqinisekisa ukuthi sikulungele ukuhambisana nesimo uma sificwa izinkinga? Ukukwazi ukubambisana nesimo ngempela kumqoka futhi kubalulekile kakhulu. Zilungiselele nje ukushintsha kancane icebo lakho ngenxa yolwazi olusha okanye ngenxa yezinkinga eziqhamuka esikhaleni. Makube usiko kumalunga ukuthi azizwe ekhululekile ukudingida izinkinga ngesikhathi zivela. Bangalindi zize zikhule. Ukulungisa izinkinga ngokushesha kungasiza ekutheni kungaphazamiseki izinga nokuhamba kahle ngegiya eliphezulu kwezinto. Ngokuthatha zonke lezi zinyathelo, uzofinyelela kude futhi kubalulekile ukubungaza lokhu. Nizishaye izifuba, kungaba semhlanganeni okanye isimemezelo esisabalele enkampanini yonke. Ukwazise nokubonga ngamunye okanye iqembu ngendima abayidlalile kukhulisa umuzwa wokuphumelela futhi kugcine wonke umuntu ekhuthazekile efisa nokushoshela phambili. Le nto yokuhlala kubikwa ngokuqhubekayo ibalulekile kakhulu. Yenze ibe usiko. Iyasiza kakhulu ekugcineni izinto zenziwe ngendlela ephucuzekile. Kumele wenze ama-channels okwazisa amakhasimende ngokuqhubekayo njengocwaningo phecelezi surveys noma ukuxhumana nabantu kuzona izinkundla zokuxhumana ukuthola ulwazi ngomkhiqizo noma ngesevisi yakho. Zijwayeze ukuhlala uhlola le ndawana ekuvezela ukuthi ibhizinisi lisebenza kanjani, i-key performance indicators, KPIs, okuyindlela yokubheka inqubo yelunga okanye yebhizinisi. Ikuqinisekisa ukuthi kuyahambisana yini nezinhlelo zebhizinisi lakho eliguqukayo. Imihlangano yokuhlela ngobuchule oyibamba ngenyanga noma ngekota ingakusiza ubukeze imininingwane yokuqhuba kwebhizinisi ukwazi nokushintsha la kunesidingo khona. Sesifinyelele emaphethelweni ohlele kuyisiqephu sesine nokusho ukuthi sesiqedile ngeshintsha iGear Podcast Series. Khumbula, uqala usebenzise icebo lakho kuseyisiqalo nje. Kulungele ukushintsha uhambisane nezimo nokuphucula ubuchule bakho ngenxa yezimpendulo ozitholayo nokushintsha kwezimo kwezohwebo. Vakashela isimplybiz.co.za uzitholele i-implementation template uqinisekisa ukuthi ulisebenzisa kahle icebo lakho ngokunomphumela. Ubheke ke ukuthi ikuphi okwenzayo okanye ubuchule ekumele ubuqale. Bume futhi uqhubeke nezinga ohamba ngalo uphinde ufinyelele kwizinhloso zoshintsho. Siyabonga ukuba nathi kulolu hambo loshintsho. Siyathemba uluthole luwusizo kakhulu lolu lwazi njengoba usafunda indlela nje yezinguquko ebhizinisini lakho. Size siphinde sibonane. Qhubeka ukuhambisana nesimo nokuguqula phecelezi adapting and innovating. Ungakhohlwa ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana nokuvakashela uSimply Biz ukuze usizakale ngokuningi. Siyatholakala ku-X, Instagram, LinkedIn, YouTube, naku-Facebook @SimplyBiz_SA. Nisale kahle. Vroom, vroom.